نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس تبتلزو كمبت سناغو زولي ستاتو مغا مغا أنكاني يوكوزا نندي ميندا ينتندلي وكندومتو مغا مبلانا زنتو زوسي أنسيانا مغا مغا قمبيري زوكوزا ناسو عقيدة شكرا برشاتو الله سبحانه وتعالى kuweza mila watu mwalo subhanahu wa ta'ala. Ndipo patsikula lelo muntawi nondolole nuti ndikulongo saleni kwa nkhani ziwili kwa nkhani yoyambilira ndiyokuza ulaliko oyamba mumzinda wa Madina Munawwara pambuyo pansi ya Mungu kapena kuti hijira. So mtume sallallahu alaihi wasallama wangofika kumene mumzinda umene wa Madina Munawwara ndipo kuyankhula kumene afuna yankhule apa ndikuyankhula koyamba kweni kweni bayani ndi khutuba yoyambilira yatuwiko watu Muhammad sallallahu alaihi sallama atafika mumzinda umene wa Madina Munawwara. Pantai ya samu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atoro mumzinda umene udalitsika wa Madina Munawwara namizika kuti anthu ambili adali kuyembekezera mwachidu kufika kwa mtume kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye wina aliyese pena pali pose dzina linali paka aliyese pakamwa pake dzina limene likatuluka ndi la mtume kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ine mwa iwo ndomwe anka mkondo kwa mbili ntumi sallallahu alaihi wasallam ngama answari radhiyallahu anhum aku Madina Munawwara komanso ayuda ndiye na obembeza mafano omwe anka kala munzindawo. So wina aliyense anka mkonda ntumi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo anka imegezela ndiku mudikilira ntumi sallallahu alaihi wasallam mwachidu aliyense kala kalaka kuti amuone ntumi sallallahu alaihi wasallam ndipo ntumi sallallahu alaihi wasallam adabwe kaula liki wa poyela poyela yela wapabwalo momwe adayitanira anthu ziphunziso zabwino za Islamu. Anthu omwe sanali Islamu pantha imeneli anali ndi chidu chofuna kukumana ndi mtumiki wathu yokumana ndi munthu amene ankati ndi mneneli ndi kumva uthenga wake kuti kodi wabwera ndi uthenga wotani. Kotero ambili a iwo anabwera kudzamvera ulaliki wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye tuone kuti kodi awemekezeka Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu sina chitika ndishani kuti mpaka na yeye ali uislamu fa occasion imene malo amene wanthai imene iyi ndi imeneso yeye Abdullah ibn Salam ada ali uislamu. Songo sileda unena kuti Sayyidina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu yemwe adali mtsogoleri wa Shiyuda panthawiyo akulongosola zakukumana kwake koyamba ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mau awa ndidali kula anthu amene adadza anthu amene adabwera kudzamuona mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo pamene maso anga adalunjika pa nkhope yake yodalitsika nthawi yomweyo ndidazindikira kuti nkhope yake sinali ya munthu wachinyengo. Mawu oyamba amene adatuluka mkamwa mwake mudalitsika mwantu sallallahu alaihi wasallam adali wonena kuti eyi inu anthu pangani salamu pangani salamu afshu salamu bainakum kukhala chizolowezi pakati pa inu sala ibange ni salamu kukhala chizolowezi pakati pa anu sezi kuti moni wanu mukakumana nthawi zonse pasana ni salamu apatseni anthu chakudya anthu amene akusowekera lumikizani ubale wanu ndipo pempherani swala usiku pamene anthu ali mtulo wasallu binnasi wasallu billaili wannasu niam kuti muzidzukira usiku nthawi ya tahajjudi kuswali pa nthawi imene anthu akugona ndipo zotsetera zake zonena kuti mukalowa ku janna ndi salamu siweza kuti ndi mukalowa ku janna ndi mtendere komanso chisomo chochokera kwa Allah subhanahu wataala. Awa adali malingaliro oyamba omwe adasiyidwa mu mtima mwa olemekezeka Abdullah ibn Salam ndi ena wokhudzana ndi kukongola kwa chisilamu. Iye adaona kuti chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chimene sichimangolimbikitsa chilungamo koma chimapita mkakhale mkatikati chimapita chitsogolo kwambiri kulimbikitsa chifundo chapamwamba ndi kukoma mtima kuzolengedwa zonse. Munthu chimamphunzitsa munthu kuchitira chifundo wina aliyense kandi silamu ka si silamu koma ifanyo kuti iye ndi chiwolengedwe cha Allah subhanahu wa taala. Chisilamu chimapasa ulemu chisilamu chimamphunzitsa munthu kulemekeza china chilichonsecho ndifo cha izi kuti pambuyo paka Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu adasolowa chisilamu senza tina feso point yenieni imene uphunzira pamene pandiyoona kuti tofunika tibweretse makhalidwe abwino mmoyo wathu tibweretse chikhalidwe chimene chili chosililika ifo chikhalidwe chimenecho ndi chimene chingakopereso anthu ena anthu amene ali kunja kwa chisilamu kuti nawonso abwere ku chisilamu. Pudzomwezi usiyana ndi mbali inayi ngati ife tingaonese chikhalidwe choyipa makhalidwe onyasa ndiye kuti tizakhala kuti tikuyankhanso anthu ena amene anali ndi mtima wofuna kulowa dini imeneyi dini ya Chisilamu timpemphe Allah subhanahu wa taala kuti atipange ife kukhala nyali ndi muni kwa anthu ena kuti athe kulowa Chisilamu kudzera mu makhalidwe a ife.